Gavumenti ekomezzaawo abakyala babiri okuli Fiona Namuddu, Rebecca Nakasaga kwosa n'abaana babiri okuva e Buyindi gye bamaze emyaka 13 nga tebamanyi kye bazzaako oluvannyuma lw'okulemererwa okukomawo okwab'obwe. Enteekateeka eno ekulembeddwamu ekitongole ky'amaka ag'obwa pulezidenti ekikola ku nsonga z'ebweru ekiyitibwa State House Diaspora Unity nga bano baaniriziddwa ab'oluganda lwabwe kw'ossa abakungu okuva mu State House abakulembeddwamu Henry Wabyona. Wabyona ategeezezza basanyufu nnyo okuba ng'abantu bano okomezebwawo n'abaana baabwe era nti bano baakuyambibwa okulaba nga bafuna ebyokukola n'abaana baabwe okugenda ku ssomero basome.
Tuli basanyufu nnyo kuwelkaminga bannaffe Fiona and Rebecca n'abaana baffe abato, omwana omu myaka 8 omulala myaka 4. Abantu bano baludde nnyo ebuyindi gye bagenda okukola naye ne bafunamu challenges kati leero tubafunye oluvannyuma bwe twagenda ebuyindi ku mirimu gya gavumenti ne tubasisinkana era ne balaga okwagala komawo ewaka nga gavumenti tujja basapotinga tulabengere gye banywera bulungi mu community wano ewaka kubanga babadde bamaze ebbanga.
Fiona Namuddu yeebazizza gavumenti okubayamba okukomawo okwab'obwe naye nti abantu bangi abaagala okudda naye balemererwa kyokka ng'embeera si nnungi n'akamo.
Abaka bamu bali one ng'oli agamba nedda nze nzireyo ntandikire ku kiwakiri mbeera eno ne mbonabona paka lw'enfa, so n'obwo obuyambi gavumenti obanga etugulidde tiketi etuyambe nga bwe tutuuka wano at least babaako kye batutandikirawo, tusaba busabi pozi ne kiraane ku ky'abaana tukyekagira ddala obuyambi obw'amaanyi kubanga tetulina kintu kyonna tetulina naye tugenda kutandikira. Abantu abageetenga sitaka endi aba bagenda kukola kubanga eriyo like emirimu naye nga si bayindi ebagituwa osoogendayo n'ogamba kankola ebizinesi oba ndaki ntandikewo ebbaala oba nsubule ng'engoye naye lwakuba no ending up nga kyewali obala nga si kyofunye then nekikuleetera okuba ng'oli stack nga tolina kyozzaako ate nga sometimes abasinga they are not valid ya kati ate nga bamu batya ngende ku FRO mbagambe siri valid biki bikyo kitegeera, so that's how they get stuck in India.